Yasomya.
PSK.
Yasomya.
Yenda Chikubakwe.
Yasomya.
Ken Collins on the
beat. Yasomya.
Yenda Chikubakwe.
Yasomya.
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 Yasomya. Yasomya. Yasomya.
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 Yasome tu chikuwa paka kukesa. Stay awake sangala kulava afesa. Yeah, fensa ntewa kutesa. K Collins, ningirao kumafesa. B tu chikuwa tujitamu. Kwa mwenyumba metuli muli mwenyinemu. Simula yesu kae la yalimu. Watawa ya anya iso kuchibela mu.
Yasome,
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 yasome, yasome, kesa.
Yasome,
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 yasome, yasome, chikuwa kwe.
Yasome,
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 yasome, yasome, yasome,
Mwenye yasomye, kubana yalume, spika kazalike, chibuga twawambe, msaka jike, nziga tunyole, mzi mtugobe, mzi kitukube, lava 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 kwe, kumba twambade, unyetu wambade, mzi mitabade, simtane wa ukade, ubetede mkade, wale tinge kalide.
Yasomye,
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 yasomye, kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye.
Mba na mkepe bo, nezwa mbira mazutope bo. Mba kunye matachebo, mwiendi unbreakable. Kalu banga razi, yeka nga mwezi. Sami chine chasa, mkubira mkrest. Kuwa etata, nwezianze tanta. Unikagwe suta, na ira siri mta. Mwa pesa kusat, wapesike kuchat. Mba langa kotu na mkwa tangatai.
Yasomye,
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 yasomye, kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye, yasomye,
yasomye, yasomye, yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye, yasomye, yasomye, beat. I'm the
man.
I suggest all saints in Christ Jesus.